Yo Jay, let's light this truth up.
Famena kata maji nika hiyo ni talent. Mabani magwangindo waligi yake. Date kila sato ate kijipa Sunday. Oh my god, tezana na hiyo budget. Famena kata maji nika hiyo ni talent. Mabani magwangindo waligi yake. Date kila sato ate kijipa Sunday. Oh my god, tezana na hiyo budget. Budget yenyewe ni mingi na nataka kiki bigi. Nshanunua mahindi na nasema mini stingy. Right left ni duka ya maluku za kihindi. Anadai nipachesh dutuli watch kihindi. Mbosho ni nachwani na shindo andako pana. Nikeja na osijali pana itafungwa akenani. Mbele nyuma za godini anito era hani. I never meant all these things over money. Ni kama po ono yani man me pon me brain. Ni kama nafanya mwongo yangu inago insane. Juu ya fame kwani rieng. Famena kata maji nika hiyo ni talent. Mabani magwangindo waligi yake. Date kila sato ate kijipa Sunday. Oh my god, tezana na hiyo budget. Famena kata maji nika hiyo ni talent. Mabani magwangindo waligi yake. Date kila sato ate kijipa Sunday. Oh my god, tezana na hiyo budget.
And so we do it, simedi na adui. Kitchen mindo chef, anka chief pia ni Louis. Na kuwaje haikui, kani expe we brew it. Waka shinda jua, washa jua hawajui. On the spot shinda chui. Tuna gross juu ya graph ka uchumi. Ni yours truly unspoken mrui. Usijigasa unijui kapa dust. Juu ya verse ni waoshe with the fluid. Wasi sleki tuko busy wame tulis. Tuko medi kwela nkeki na nadubi. Hazishuki zishafika kamukunji. Ifala pewe kofi alafu waende uze uji.
Famena kata maji nika hiyo ni talent. Mabani magwangindo waligi yake. Date kila sato ate kijipa Sunday. Oh my god, tezana na hiyo budget. Famena kata maji nika hiyo ni talent. Mabani magwangindo waligi yake. Date kila sato ate kijipa Sunday. Oh my god, tezana na hiyo budget.
Famejo meweza kasupu ya lipweza. Kona ligi yake magwangi wana target. Imagine vanya na kata maji dize na koma pake. Rege joka deila. Anapenda do, anapenda ganji. Anapenda mling zote za magwangi. Anapenda form, anapenda party. Anapenda vako zote za magwangi. Kila zinga shamnenga kwa komi wa area. Mabani wa kiteta wa leo maniteria. Tehi na maweng, anapenda mabudeng. Dovdova juu ya peng na wachuna kama cheng.
Famena kata maji nika hiyo ni talent. Mabani magwangindo waligi yake. Date kila sato ate kijipa Sunday. Oh my god, tezana na hiyo budget. Famena kata maji nika hiyo ni talent. Mabani magwangindo waligi yake. Date kila sato ate kijipa Sunday. Oh my god, tezana na hiyo budget.
Ili dive tuko pool nika shindo kani thisi supu. Nani bigo za machini kwa chini. Uneza depend, depend. Uneza replay, depend, depend. Tusha tosheya, tumezi share. Tunakumesea, si utaoshewa. Kabanyola chochoresha. Unamezeteshwa, unatepepeshwa. Unatepeteshwa, wee.